danjiraha cusub ee Mareykanka u joogi doona Muqdisho ayaa sheegay ujeedada socdaalkan uu ku tagay gobolka Minnesota oo ah halka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan Mareykanku inay tahay in uu wax badan ka ogaado Soomaalida isaga oo sheegay inuu diyaar u yahay inuu dhageysto isla markaana uu su'aalo badan weydiiyo dadka Soomaaliyeed.
Yeah, we will go to Somalia and we'll stay there until we get the job done, but we need your help. We need your advice. We need to know what we need to know.
Waxaan tagi doonaa Soomaaliya halkaas oo aan joogi doono ilaa inta shaqadii la xil saaray aan soo gudanayo. Laakiin waxaan u baahanahay caawinaadiina iyo taladiina. Way wanaagsan tahay inaad wax aadan hore u ogeyn aad barato. Waana taasi sababta aan halkaan u imid.
Tenjiro Yamamoto ayaa sheegay in mustaqbalka qaaradda Afrika uu u muuqdo mid wanaagsan isagoo soo bandhigay daraasad laga sameeyey mustaqbalka Afrika. Yamamoto ayaa sheegay in 2,000 marka la gaaro 40% dadka dunida ku nool ay Afrikaan noqon doonaan. Tenjiraha ayaa ku amaanay qurba joogta kaalinta ay ka geystaan dib u dhiska dalka isagoo muujiyey in marka laga yimaado lacagaha sida tooska ay ugu diraan qaraabadooda gudaha Soomaaliya ay haddana lacagta ay cashuur ahaanta u bixiyaan inta ay Mareykanka joogaan ay kaalin ka qaadato siyaasadaha Mareykanka ee horumarinta Soomaaliya iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Dadweynaha madashaasi ku sugnaa ayaa danjiraha weydiiyey sida xal loogu heli karo fududeynta adeega xawaaladaha oo sharciyada dhinaca lacagta ee Mareykanka mararka qaar caqabado kala kulma. Danjiro Yamamoto ayaa sheegay in guud ahaan caalamka ay qurba joogto lacago badan u diraan qadadkooga isagoo sheegay in Soomaalidu ay sanadkii diraan lacag ku dhow $1 billion. Isagoo tilmaamay in qurba joogta Nigeria oo ka mid ah dalalka ugu dadka badan qaaradda Afrika ay diraan sanadkii lacag gaaraysa $6 billion, waxaana uu xusay sida ugu habboon ee ay Soomaalidu uga bixi karto mashaakilka ka qabsada lacagaha ay xawilayaan inay tahay in la dhiso lana xoojiyo bangiga dhexe ee Soomaaliya.
If you look at Asia and some of the Latin American countries, we give money directly to central banks, etc.
Haddii aad fiiriso dalalka Aasiya iyo Latin America, waxaan lacagta toos u dhignaa bangiga dhexe. Marka haddii la sameeyo bangi dhexe oo aan musuqmaasuq iyo wax isdabamarin lahayn, waxay ila tahay in xal wanaagsan la heli karo.
Ugu dambeyntii, danjiraha ayaa ku booriyay jaaliyadda Soomaaliyeed inay isku duubnaadaan isagoo xusay in wadajir ay Soomaaliya wax badan ugu qaban karaan.